Z Louder.
Harder, harder. Just smash on the beat, baby. Don't yes be. Wow, don't go new. Hara money, money, money. Ma kumbela ni ve mu makamba. Unkala zizi kutini mancha. Nima yopache kulitia papa kamwa. Ha, cha. Ichi kali pachu mfomu ine. Dicho chiza chivine. Ah, yeah. Chimu nyonge. Chimu nyonge, cha. Chimu nyonge. Chimu nyonge, cha. Chimu nyonge. Chimu nyonge, cha. Chimu nyonge. Chimu nyonge, cha.
Aliteke samata chava somona wa matasha. Tone spisi ya. Wa utongo. Homena chima konda vena ngudi maheta. Waseka seka posa kumbari wa kunyoza. Hine ni mazonda kungala kwa choto. Huko siku ngala kungalira pakamwa. Ngati ya mala kwa isteta kumuza. Noti evite mungalira kukamba. Vamene simuziva mkwela kwela kwato kusenzeni. Muli pevo kamba, muli pevo chita. Mufuna muni dope kareza mukamwa. Hine ni ziziva nziru za maheta. Ngati sana kambi sama mvera munche. Kapwetu kwetu bebe vana chaira. Swe nyimbo kaleza ni yanu.
Nima kumbela ni ve mu makamba. Unkala zizi kutini manta. Nima yopache kulitia papa kamwa. Ha, cha. Ichi kali pachu mfomu ine. Dicho chiza chivine. Ah, yeah. Chimu nyonge. Chimu nyonge, cha. Chimu nyonge. Chimu nyonge, cha. Chimu nyonge, chimu nyonge, cha. Hey. Ha. Ha. Osati bwetu bwetu pa manyumba ya nzano. Osati bwetu bwetu pa life ya nzano. Ati ujani solo la mungani wo mamsomola. Ati ujani kawala la waivala kawala la nipagwanja. Sakote cheni shikwa sila iti wafiti. Usachitile umboni onyenga. Usakazi peza mchemba. Yee hey, mama yee hey, hey. Yee nima kumbela nive mumakamba. Unkala zisi kutini manta. Nima yopache kulitia papa kamwa. Ha cha. Ichi kali pachu mfomu ine. Divine, ah, yeah. Chimu nyonge, chimu nyonge, cha. Chimu nyonge, chimu nyonge, cha. Chimu nyonge, chimu nyonge, cha. Chimu nyonge, chimu nyonge, cha.
Samata chava somona wa matasha. Tone spisi ya. Wa utongo, oka babari ine. Atisini mvera.
Shemo nyu.
Nikafuna kero. Uponya minyala.
Shame on you.
Niambe business.
Hey.
Katundu wanipera.
Shame on you.
Mukanisa nizagwa.
Hey.
Nakunkala ufutika.
Shame on you.
Niimbe manyimbo.
Hey.
Wakamba sinzambeka.
Back to the center.
Ita yashe time.
Hey.
Waimu nikamba.
Shame on you.
Siningala kwanu.
Hey.
Hii nyimbo ni yanu.
Hey.
Wose maheta.
Hey.
Wamene muni zonda.
Shame on you.
Bali beri zoni.
Shame on you. Nima kumbela nive mumakamba. Unkala zisi kutini manta. Nima yopache kulitia papa kamwa. Ha, cha. Ichi kali pachu mfomu ine. Dicho chiza chivine. Ah, yeah. Chimu nyonge. Chimu nyonge, cha. Chimu nyonge. Chimu nyonge, cha. Chimu nyonge, chimu nyonge, cha.
Oh yeah. So there you have it, I say. Mr. Banner, Mr. No Name. to guest house. Go give way. Go yeah. Ha.
This man to Franka po Franka.
This man to production. Kale kale Mr. Miracle.
Explosive. Zedlouder.com.